Nkwa asɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Wɔmɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ. Na wɔase wɔn sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du ɔyɛ me somfo Akwahefo ɛna ɛne mu ɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ na yɛde brɛ wo. Bɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ ɔnokwafoɔ ne wɔawurade yɛde wase. So ma ehunu ne yɛsrɛ sɛ yɛbɛhu da foforɔ ti sei yɛbɛhu naawotwe foforɔ bɔsom foforɔ ne afe foforɔ fiefoɔ bebree w'adoma aka yɛ ho yɛni ani ne yɛadwene ani ne yɛte ase ani ne yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛsua w'asɛm yi ade deɛ ɔnni wɔ no ɔna w'asɛm nso bɛda wo ho adi akyerɛ no deɛ ɔnni wɔ nso no wobɛkɔ so ara ato ne gyidie mu wɔbɛtumi atena ase ama sɛ woba yɛ mu biara anyɛ ɔyera ba yɛda w'ase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen me nua wotie me ɛda so a ɛwɔ asɛm a me ne wo ɛkyɛ ɛfa who is Jesus to you nti Yesu Kristo ɛyɛ hwan ma wo Yesu ɔne n'asuafoɔ no ɛnam hɔ a koduu ɛkuro bi so a ɛkuro no ɛde Kaesarea ɛna obisa wɔn sɛ amanfoɔ sɛ me ne hwan dɛn na nnipa ka fa me ho sɛ me ne hwan adidiasuafoɔ no mmoa yɛ ɔmo de ma a yesu sɛ ebinom se woyɛ John the Baptist ɛnso na John the Baptist no Yesu bɛtoo no ɛwɔ n'abrɛ so a na John no ka Nyankopɔn asɛm na ɔno nso Yesu nso ka no deɛ na ɛyɛ mo nwanwa sɛ nnipa bi ɛka sɛ ɔyɛ John the Baptist ebi nso sɛ ɔyɛ Elia ebi nso sɛ ɔyɛ Jeremiah mo anaa titiedifoɔ no bia na obisa n'asuafoɔ no nso sɛ ɛmo nso me ne hwan mo nso me ne hwan ɛnti ɛberɛ a obisa asaa no ɛna Simon Peter ɛsɔre gyinaeɛ na ɔbua sɛ wo ne Mesaya no wo ne Onyankopɔn teasefoɔ ba no a wone Yesu Kristo no wone agyenkwa no wone me kra agyenkwa no wone Onyankopɔn teasefoɔ ba no tiɛma Bible no se Yesu ɛbua se ne sɛ nhyira no Simon ba Jona ba ɛnyɛ honam ne mmogya no ayiye akyerɛ wɔ but mɛgya a ɔwɔ soro na ayi wei akyerɛ wo ɛno nti ɛfiri nnɛ kɔ petro ɔbotan so ana meresi m'asafo na asamade apo no ɛrentumi ɛrentwe mfa so na me yesu mede ɔsoro hei safo ama wo biribia wobɛkyekyere no ahɛ biara ɛbɛ kyere wɔ soro deɛ wobɛsane no wasa yesu ɛbɛsane no wɔ soro amen me nua wotie me bisa sɛ yesu kristo ɛyɛ hwan ma wo sɛdeɛ yesu bisa n'asuafoɔ no ebinom se saa o me ne mmienu people's opinion saa na ma mɛkyerɛkyerɛ mu sɛ nnipa bi adwene sɛ yesu yɛ wei yesu obi kora sɛ o yesu deɛ ɔbɛyɛ papa yesu deɛ ɛyɛ obi a ɔbɛhunu mmɔborɔ ɛyɛ ebi so sɛ wobɛte yesu din a ɛbɛbɔ ne din a na ɛyɛ sɛ christmas aba na yesu kristo no ne papa yɛ joseph ne maame de mary yɛwo no wɔ bethlehem ebi so se Jesus Christ of Nazareth
Nazareth no try no wo onyiye. Bi nka nyam bebre. Ede no wo zo nim se Yesu ewo. Ekwa ban so. Crowd no is always wrong. The knowledge of the crowd is always strong, wrong. Crowd crucify him, don't know Jesus. One was born assembly, we name Jesus. We name no. Christopher Bebre, Egina, Nipado, Duono, Aquanso, Bessie say, many in church are still at crowd level. They know Jesus from stories, not encounter. Wani Yesu Kristo wote ni wasema na bako semini ni nsembia Bible no kanu na we but wani ni ni anyankofa. Mbese mi bisa wose. Wa uchie nkwa semini uni Yesu Kristo ewa anyankofa na. Ni wose. Ene uni Yesu benya anyankofa wa kwansu nkusu. Na de ampese menu ye mpese mpese mupa eye. Ipesem do level bi ye track crowd level no ye call the discipleship or the disciple level whom say ye mon so many wine the Yesu yin any free any paro do so no or dani in any at the chain is your phone beside say you who walk with me, eat and drink with me, see my miracles. Who do you say I am? Is that for minimum an idea? Minimum ADD? No, that's what I am. And maybe Sassy. Besides, I'm so many why. It is the Amihun one say. Na Yesu per se. Ohunu se ampa mfie miensa ono omo nanti omo no enya anyanko fasoro nko ana edimeba ka se God want to move you from hearing about Jesus or to know Jesus we watin wasem no ebi watin wasem na mbom ne ebeze ebiza o se da Yesu bisa e no obo se woni no benya encounter. Paul, kind, I will free performer, no, it me and say, you do know that I may know him, said Bea Mehuno. I may know him. But said, now, and then the catcher will say, Unquadje, Odachi, and the issue, so your entire destiny depend upon Yesu. Personal answer, say, wo tu mi di anu so bi bisa Yesu no Yesu PM majem kwa Yesu Kristo ano be wuje mi enti menene wa nyankofa afane se me kra ene majem kwa ehun ya pa se ohunu oni kwa Yesu ya ano kwa se mi beti mi aboa wo yi pa beti me aboa na book knowledge de ye but yesu mu nim de de eno na e ma down kwa and any baby bring oh common sense. I heard that Jesus catch Peter. Was it flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And yet, unam ni moja ne yiwe yachire wo. Nemo mono, meja wosro no, ene yiwe yachire wo. But so we say, university cannot reveal Jesus to you. Pastor cannot reveal Jesus to you. Only Father can reveal Jesus to you. Only God the Father, creator of heaven and the earth, oyo nyankropon a obo so ni asase ni monyo nyina no betimi adan hwa Jesus Christ edi akyerew etimi bisa wo se Jesus Christ e hwan ma wo afa Christ o kraje nkwa na ene se wuni na wati se ampa ono no a obewuji ye nkwa Bible no se dudu a woji no o woji ni dindi ye no ye ma mu tumi se omo maye onyakopon eba ti we en intercept gaze ba amene ujina so ni asese ampa Yesu da wase oji hu edi a kire mne na mene unya anyankofa na mene petro ya adwen ampa petro hu yi sanse no ne ne san Paul so ne ne ding down on se be ya mehu no that I may know him so unim Yesu ana unim Yesu ebi saw who is Jesus to you and who is Jesus Peter said thou art the Christ the anointed one ampa uni Christo no ne ayasra no no ogyefo no the Messiah ono onye is not the one of many ways he is the way the only Messiah no Christ no salvation mini awutimi oso ni asase wo nyina se boni dia abofo koto na honam nyina so koto bo mu ase kesere radi kristo wuni ajenkwa na Onyankopon shaw so afa kristo o kraje nkwa Bible say Onyankopon yini dodo e chee ebrae da so ye no boye fo no o ma kristo be wuji ye nkwa same if you life word me dem so na ba Pompaya kese rari Yesu. Fawo se mi kraje mkwa. Betnasi mamu. Betnasi mami. Rari. Ne betrami mu. Na menu enanti. Sebe ya upi ya minyo iraba. Fawo se mi kra. Ene ma je mkwa. Kraje mkwa. Se ubo sampa ye wina usri rari ya minu se. Ebe chwe udini yo sura hini. Nini mu. Eda wasi. So I see you. I'm sure. I'm so far quiet for no chance of me. Telephone number 0244-86-9499. 0244-86-9499. I said, if you like for it, media ministry on the bar, I'm sure I'll see you. Bye bye. Double frost.